yande joyi no wittodi emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men ni. Jimoɓe ɓe leydi Niger ni no nder jurginaki dow mayde gorko indirteɗo Ada Maykano, on keɓan seɗɗa nder haala makko. Batu ko doki iskani ɗan filinge hande lasra ɗum fuɗɗete, on keɓan famaka horejo Asuman Malan Isa pantinta. Yewtere men pindinol ni no haala dow feto go birni indirtego peta ola tokkom on nampirtol haalaji nder kibaruji men. Campagne Niger lekkani heyɗintini hawta gollida ko woni hakkunde leydi Niger e leydi Nigeria. Ɗum ɗo tokkana gaɗa hano moytol jukkogoji ɗi fedde CDA o horri ɓolo noon ni 24 lewru février noon ni. Ɗum ɗo ni hawta gollida noon ko hokka laawol mum noon ni kenga leydi Niger hano fuɗɗi golle mum noon ni hiite kurange noon ni. Ɗum ɗo kenga fara futuro yande jeɗɗi e mintaji waranje noon ni. Horejo campagne mo Niger lekka halfara ɓangguere leydi maraɗi kamfantini ɗum no wawi waddi ho yirna fuɗo hano suma yere de ko wonno fondi warde
mum dogol duci aka ceba ala yake gani musa programme spécial facci alhamdulillah an yi lakwal an gina rijiya yanzu abinda ya saura gwamnati ya mu salanga aka ce saye.
O dane kanko woni bi'en Ada Maykano gadoɓe fijirdeji fina tawani no der jurginaki mayde bandiɓe noon ni gadowo jaltinoje noon ni Ada Maykano kenga 28 lewru duma gonɗen nder to maraɗi kan o maayi o gorko ni no waɗa jaltinoje gam watta himɓe jala noon ni. Bako imo tawa nder nawalla ko yaadi e makko ni haɗayni mo waɗa jaltinoje ɗe noon ni. Nder sigilaji men ni yaago yeeso on keɓan hano yewtereji pindinol komin gatta dow gurnan Ada Maykano maayuɗo kenga lamɗo yaafomo. Nder kibaruji men ni batu laawol jeɗɗo ɓeɗa noon ni ko inditira doki iska ɗan filinge ni fuɗɗama hande lasara noon ni hande alkamisa 29 lewru février noon ni. Ko battu goni tuugi woni waddugo balla dow fi hano kawrol jawdi noon e jaaki yeeso heɓo e hokkugo finatawaji sembe nder département Abala filinge e Belley Yara. Asumana Malan Isa kanko woni horejo fedde nani famaka o fantini jaadi min Salamatu Kadiri.
Nous rendons grâce à Dieu.
Midan jetta Allah komin kebi wadude batu dokin iska gu enna hitani kade enna dum haydini du himbe hewbe gam e milaki wala du ko wayli der siri batu hitane amin gu endan e siri batuji arani di handen mabbol keri di endan ko wadi no wawi waddi himbe bi'a pucci leydi Nigeria e leede gom bawa gari batu dokin iska hikka yettore Allah keri di endan mabbitama durobe leydi Nigeria gadi dum wadan lamiɗo leydi Nigeria gom jango mawne mo Allah yaari waran batugu enda duroɓe leydi Algérie ka en du gari subaka o miɗen keɗi ministry ɓe jeegom hikka miɗen keɗi pucci gara ɓurde batu rawani gum enda batugu ni latoto weltare jama are warde de enda tammude majjum ɗum no woni
et je crois que la fête sera belle.
Ministry ɓe tatoɓe leydi Benin ni kamɓe gaddi jahangal mabɓe nder wuro Malamville. Malamville ɗon tawa kanani dow kerol leydi Benin kan hen Niger noon ni. Ɗum ɗo ɓe garani ɓe ƴeewa noyi hano laawol gol joɗɗina ko CDAO ɗum ɗo ko horrugo hano jukkogoji koɗen leydi Niger noon ni ɓolum noyi hano keri ɗi pirtama na noyi waɗi nani famaka Abdoulaye Biyo Thiane ministre mo leydi Benin o fantini jaadimine Fadel Alou.
Vous le savez, il y a une décision qui a été prise au niveau de la CEDEAO.
CEDEAO joɗɗinino laabi maɓɓude keri caka leydi Niger e leyɗe jeyaɗe e fedde de enda a sawebittiɗo enden CEDEAO wartiri ɓolum jukkol maɓɓude keri ɗi endan watti dow ko yaawi du keri ɗin endan pirti hannden min gari tawde soogeji gaddi fore e duwan en no dow keri ɗin endan ko watta yaha wartaji himɓe he are mumen koya balɗe garoje du miɗen gatti tammude ko yaha wartaji himɓe are mumen caka leydi Niger e leydi Benin ndi enden sembiɗa neɗɗo Niger wawan warde Benin no neɗɗo Benin du wawan natude Niger eno hiɗi CEDEAO watti dane kaden leyɗe mum Niger e AES kawra gatta junggo ko watta fedde de enden sembiɗa
kiloji capanɗe nayi e nayi kan nanga ko drogu ko sarusi durbi dore e nannol kulle bonde nonni nangi haga desni dun do be pondi ano zender nonni noga e go lewru fevrier non himbe nayo kan nangida e kulle bonde de nonni horejo polisi be kabiru idi kantu horejo sarusi durbi dore e nannol kulle bonde bangere haga desni o wi himbe beida hilnare nani famaka Musa Mamman waddi
21 fevrier 2024
laso e go lewru fevrier itane dubi ujuna dit e laso e nay gollobe amin tawabe do boggol lawol yude zender natude agades nangi yeru yeruji bondi der lore adore himbe e aremu kanno yeru yeruji di enden nangida yagaji lore de enden yoyi departement tesawa region maradi ide fa'i agades tagge tabo wiwi chapande jetati e jeegom tagge fu no wada kiloji chapande nay e nay min nangi dibe du fa handen telfungiji joyi cede sefa ujunaji nay e keme didi lore dendu no tawa der juude amin no fadda himbe nayo bibbe leydi Niger ka en nangida are bonde dane de gattami yad e himbe hubere agades kam fu e himbe region on endan kan won be ballira policeji e sogeji wadude golle mu
avec les FDS
jo en trokoji nay ko jobe hano are lumobe nonni kambe nanga hakkune birnin konni e illela leddi Nigeria nonni kenga himbe hana jogibe malfe diwtibe nonni doggidi der mabbe ni goto hebi doggi nonni tatobe no tawadre juude mabbe amani hano himbe diwtibe hano be nonni wonno jama be gadda hano millionigi herme e no gay nonni ko watta be jofabe nani famaka bi en horejo fedde jon en torkoji dini mamma awuli o fantini jadimin Asuman Musa Arzika
su hudun su akwai kanamu
ne yono minyi min gonna tawa der mabbe tato en kebi ciottake mawdu mabbe tawa rayindan der jungo mabbe bi an sai ni sammi jobi cede ko o yofi ba goto raka le mabbe illu arande ko be tawa der juude mabbe en ton bi an sai ni sammi jobi miliyoji hemre e laso fande mabbe yofu debi le wakati joni ko min tawa moy wota tawirede e cede enda walla e lamba Niger be no dirimi hana lamba Nigeriano wakati jigon wadino min kawrino umma tore mine e mer mo illela fa min pitta hor mabbe do gollal jamma ko be gondo be no gada min podi akilloji mabbe nantina mo du deruro mon fu sa dorna on woni umma tore mi jetana yela min gidanam min kadabe tefolcede mabbe
fedde Transparency International naydi Niger ni hautade projet ko sigila golle ko durwi didde e jaynaari nonni kambe sigili beydol andal nonni ko wadana hore e pelle jinganoje bibbe leedi nonni e kabbinibe nonni hanani famaka Mamman Wada o fantini jadimin Idrissa Adamu
zam tantanawa da sojawa
min jewtidan sogeji zandar mabbe e himbe fu be fi dena ko himbe he arem en kewata do kulle didi arande ni yewtinaade laabi sembin dinde deena ko gu enda e durwude duni fa handen ko watta biddam bonda ko gu enda musal mun hebake min kalda he mabbe ko watta du jonde jamde enda hebu tabbita de didabel mum ko do mum min kalata kan woni laabi hebude hauta golli didde caka sogeji di enda jama are leedi himbe ke are mu tawe deenake hakkeji mabbe du ibe jita be kulle didi de du gollude dum en hana ko hoyno fudu misale der nokure to rafike jara hakkilu fukki mo taw min kana gomnati amma fi denaku himbe are mu e jama are leedi di endam fu yewata de jomun no sogeru na hana
ko sai so jawa ya shahi warahulla
Minister Kaujido e fi ballakaji wadi jahangal kenga alarba noni der wuro torodi noni to himbe peroybe goni no jodi noni dun do no bura jon en bale ujine joy noni no wada do himbe ujina chapade tati e joy tawabe do en noni wobbe no tawa makolondi nani famaka wobbe der peroybe ni fantini Abubakar Saini
tabo kamir gogri me wodi
tampil ko minen dilube lay wuroji ami ngonum don jia Saini lamdo wallami midon ela horeb leydini do wonnana min wuroji amin ko wata min kota der nokuji amin hunde fuko min kokka ga en ONGji ko demu ibe ko kanno min nyamduji sedda sedda kam be duda darni horeb leydini yewa labi ko be adantami
hinon be sankar songirse
irwo zair kane
illa min gari do en warde hande minen gada ko watta lebbi je tatini minen jetta lami do wuro gon minen jetta himbe gomnati e hawtade e jama'are din fu e teddini min ba joni minen kaja balla ko wadata hakkilu fukki mo tabbintina der leddi min kota der wuroji amin min ballire e nemado ko wadata min kebe gurnan lo
kangana irba funan buri
fi labi jande gidir jangirde l'école de château non ni wuro belle yara ko min tagazarni no wonno wadira no wodir no wada jangobe kema jena e jeego kamben tawa der jangirde l'école de non ni don do bi ni sukabe bibbe perobe no e fa hankase larube no tawa der jangirde basi gon fun wala nani fama ka hore jangirden habibu yaye o fontini jadi min mamata dandakoy
zanke chayon wo gobori zam hal wo kaso mon do problem
mit on godi classuji laso sappo e jetati din classuji premiere min godana worbe kemine enai rewbe kemine e lesoji ne e sappo e jetti ummi be daruroji mabbe no goni limbe lesoji tati fikabe worbe wanana lesoji didi e tati rewbe lesoji go lerbe wanana lesoji tati e sappo e tati jende nen no wada no handel chaka himbe wurobe be ummi be daruroji mabbe alle yettama gam classuji ko wonna nyibe joni fu larube no wadane kam en du tobe tokkirta classe mo samdu don godi kukabe hemre e sappo e tati worbe na soji didi e nayo e rewbe na soji tati e jenai ko hawra der classe
takin taki wo bore woya fosi samdu sin kal classe hinza
kawrotal pelle de hokkobe habaruji nonni gombe der cuudi habaruji gondi do jonde ko e majji nonni SG ni mo minister hawjine e gollobe leedi ni be gidi nonni kewdi do ko je watta halagi be kali Suleiman Usman kanko ni horejo fedden o fatini jadimin Hassan Nuru Abdurrahman do ko be kaldi
dum wadam balde ko miden tawa der duro ko watta bandirabe amin be enden ni fi burna mu en mo misali har ko darata tabbintino gollirande be dewtere hawjine fi gollobe daranade hakima ko watta duni fa hande be kebe lamba golla gada ko min giidi e minister amin kenga subaka minister kawji do fi gollobe leydi niger okkude lamba kandu adana kemi fottude e jon en ciudi habaruji ko watta duni fa hande bandirabe amin be enden giidi de mawbe amin du do tanaki ko o wi minister o enden watta ciudi habaru mabbe di enden
ces organes de pas respecter leur engagement vis-à-vis de leur employé
hande yotrim pindinol ni min jehatana birni dundo min ewatana hano fetto mango indirtingo petta ola nonni dundo ni har ko ewata hano fi ladde e jayni cadale mo waddi hande fetto goni anda kana no andano demun nani fama kamin gaddi dom
fi wonji tagol bakaji sador maji di gaddana himbe irmu enno hio der komin birni gawri petta ola hande ni no beba sanne fodde no andirano hadiza umaru tawado takkol petaga e jonde no buran dubi chapande jeego nani ceda ku makko
dana akal
demun don himbe lototo don be lonnata lay wande to feto petta ola sai ko begini da awari min buri dubi chapande jeego o hadde feto petta ola go dai handin ko andano demun fu wala e feto go gaide basama hadde feto gon amma jon diyan dan tunni gan tuynuji din tuudi der wuro gon no wodi do ittobe liddi no wodi do garobe no piya peraji be fu atawambe be golla handin ko andano fu wala demun feto gon horsata ba sedda amma joni sai go tefa horsugo
fi bidi shi ko
dana peta ola himbe hewbe mawbe yaade ummatore no gada golle mu en hebude ko kumtira hajuji mu en amadu hamani buloje fiyata ko burta dubi chapande joy hegide makko peta ga enden rafi hilnare kanni waddi ko iga beba burde no andiranu
ay gonde jili woy mido woji dubi wegugo o wala gollal pide pereji gadammi rafi hawju wadi ko idum bona gam no wadi fusani hawju wala tasir hebbinta dum horsol diyam dan no wodi sembe gan diyam dan horsata batumaji no dum ko nanga idlu fata wala yade katama kuna fu fet fata wala no amma golle wala sanno kurne hokkano madarja mudun no danim be no bel toto sanni
igaba don lo karabo
arribe hawju cekan tarare de enden no petaga enden tawra handen alla e wonji tagol bakaje ko hulqini be non ramatu abdu beydi maire commune birni gawre
avec les effets du changement climatique
o fi baylol bakaji waddi handen feto go wala darjamu ko andan woddemu diyan dan buytake feto gon no hewi tasiri ledaji no hewi der maggo deni dabareji lobbi ko jaka do ko mojinta feto go to fu atawam feto peta ola go himbe wuro birni beltorto emun no majjan dego
paraitre un jour
tumad la bandira be wombe ketini habaruji dum do min darnanto habaruji din kirtento jam hirta.